Nyangwale, eyo bari ngoyi. Nyangwale, eyo nziri ngoyi. Nyangwale, eyo bari ngoyi. Nyangwale, eyo nziri ngoyi. Wingo mukeni, le marashe nikali. Wingo mukeni, le me mabere nikali. Namogili hawa, makamala mwezawa. Namogili hawa, oya mabeza wapi. Ozala na mbongo mabe, ozala mbola mabe, osala musala mabe, ozanga musala mabe, osunga batu mabe, osunga teza mabe, wo 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 wo, osunga teza mabe.
Uvie kenda, Petro Maisha, Colombo, David Backstory.
I like Onyx.
Kobanza mingi te. Vinayo ozu ozu ate kokipe note olata olata tepe kokipe note obota obota tepe kokipe note otango otanga tepe kokipe note
kuna mokili hawa
makambu nyoso za mabe ngaina sali nyoso ezo simbate Banze la nyoso Ezo simbate
Monde lelo komi kaka mabe Via lelo komi kaka bas Monde lelo komi kaka mabe Via lelo komi kaka bali Malamba gonzi mayote Mokine siye baby batu bati makate
Moko misere de la police Ago eka Josefa
Komanda de la sécurité Na Kinshasa Mwana mboka abetu abio Hehehe
Josefa
Nyakwale eyo bari ngoyi Nyakwale eyo nziri ngoyi Nyakwale eyo bari ngoyi Nyakwale eyo nziri ngoyi Wingo mukeni Le marashe nikani Wingo mukeni Le me mabere nikani Namogili hawa Makamala mwezawa Namogili hawa Oya mabezawa Ozala na mbongo mabe, ozala mbola mabe, osala musala mabe, ozanga musala mabe, osunga batu mabe, osunga teza mabe.
Hey, yams, le chronique.
Oh, 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 osunga teza mabe.
Ozala mbola, kokanisa te, patrofla, azabie, azabie te, mingi bakanisaka, baibazana mbongo. Vina bango ezabie te
Souffrance
Kokanisa Konga nyonsu Njoto kosua Kutumo bimu Kongi ezate Boto zovanda na village Bango bazana vila Bazana poto Vina bango ezabie Ezabie te
Souffrance kaka
Monsieur le chef de chefferie de Kakwa Tchukia Ikambo David Honorable Onzi Daga
Monsieur Alemi Kenny Maurice Pascal Odibio
Nyakwale eyo bari ngoyi Nyakwale eyo nziri ngoyi Nyakwale eyo bari ngoyi Nyakwale eyo nziri ngoyi
Ofre Samuel Mbati Elita Ndema le chronique Jorda Ondima Sete Slol Bondela Dokilo Héritier le chronique